Fofomo on sukaɓe ummatore hettiniɓe dande studio kalangu habaruji moɗon ko sukaɓe ummatore hande lasara alal commune Aissa Ahmadou Omar Hamman jottinan taw Aissa jam woni ema
yantan Omar fof ma ƴe habaruji gaddane sukaɓe ummatore kettintoɓe
to en jani to en dal nder leydi meɗen Niger to fedde balloɓe ko wite scout Niger no goni e waɗude jipporde to enda nder batu lawal ɗiɗaɓal ɓenimɓe leyɗe international leyɗe janane ko scout to endan tilaberi jewtere meɗen ko pindi non Ibrahim Abdou Suka ummatore jon campagne mo doso gonɗo no golla nder lawol demal nden ko cantinere fijoji pirtol ɓalle no ɓe sukaɓe ummatore keme joyi noon ɓe leyɗe nogayo en joyi ɗe afrika ko doma to endan tilaɓeri sappo e ɗiɗi yaade e jeetati lewru uti nder lawal batu ɗiɗaɓal ko ñiɓugol ko jipporɗe leyɗe yasin scotu ɗum
banniraw gam jonde jan e denako heɓo nder leyɗe sahel natugol sukaɓe ummatore nder campaniji e duru diɗde wonƴi tagol bakaji
fadde nde hawritere no waɗa ni fedde sawara komin ɓe sukaɓe ummatore tilaɓeri cigilake e waɗude jipporde nani ko bandimi Abdoulaziz Hassim Sibou waddi firta ɗengal fulfulde
battu sukaɓe ummatore waɗata tilaberi ɗum ndu konɗa hawran kota sukaɓe ummatore keme ɗiɗon ƴiwde goho yaade nayyi lewru uttu waroondu endam sa wara sukaɓe ummatore ɓe tilaberi kañum ko sigili ɗum hawtade e bureau scout mo tilaberi saabini ɓe gaɗi sigila gam batte domude batu o endan do ardal ngal hoorejo sa wara sukaɓe ummatore mo commune tilaberi Abdoulaziz Malika
déjà au niveau de la région de tilaberi
yon tilaberi fedde sawar sukaɓe ummatore no ɗon nangande gollal ngal min e mabɓe goni waɗi diɗde golleji ɗin ɗum waɗi komin cigili to bureau mo région waɗude jipporde werɓe min cuɓi ñalande go'o yaade nayyi lewru ndu
pour faire impréquent
eɓe kewi sanne kamɓe sukaɓe ummatore latiɓe ni ɓe beltireke sanne e dow waɗugol batu o saabu no hokkamɓe lawol ɓe keɓa fam noyi wonno wolde wawi moƴƴinirede kañum e duru duggol e ɓiɗɗam bonɗa ɗo nduɓe keɓanɗo e sukaɓe ummatore woɓɓe jeeyaɓe leyɗe goɗɗe jibrila mumini goto e mabɓe
ça va permettre aussi
ɗum walla e wartirde jonde jam e potal hakkunde nimɓe ɗo nder tilaɓeri ndenne miɗen eela bandiraɓe amin muñude e famude du fani
compréhensible
kulle kewɗe woni ko watte wakkati mo kalte o endan goho fo awol leɗɗe tiggutugol gotaji nder gallure tilaɓeri nde
Aissa mbiyan ni en jiyan to endan nder commune arlit to ɗum haaɗi hano jogaki laaɓe no yiilo nder commune on noni
non noon banniraw nder gueccire de endan ardiɓe hawji commune o endan ɓe jaaɓi laaɓe ko watta keme nayyi e lasso addaje du keme ɗiɗi e lasso e nayyi to sukaɓe ummatore min kettino ko Moli Abdourahmane maire arlit haalani bannimi Ousmane Oumar ko waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
yo
hande nder wuuro arlit ɗo fey sukaɓe famarɓe no kaɓa ɗon ayi allaɓe ɓe cortodirto hakkunde mabɓe hunɗon ko laati eɗen suulimin sanne hecci hankenda komin nani kabaru majjum e jamma on komin jeeyi min gaɗi himɓe ƴeewa ɗum sey ɗum yeɗum heɓoyi laaɓe ko watto keme nayyi e nogayi addaje keme ɗiɗi e nogayi e nayyi koɓe tete himɓe so julɗe kay julɗelayya wittake o himɓen ɗon nanggama teɓe udditto police ɓe gonga noon woɓɓen ɗon latiɓe finatawamu en noon jogade laaɓe amma ɗum ɗon ɗufuno andi wona filla finatawa noon mi hoƴƴi lawol wadde ɗerol dow haɗude neɗɗo fo yildo e laaɓi e nder wuuro arlitto ngo endan ɗum du konɗal gam batte allah min keeɓa min ndena sukaɓe ɗerol ngol du konɗal ma hokkango policiɓe nanggaɗo fo nangge nanggal wadde gacce
mawɗe
bandiraw suudu kawjino filla demal mo région tawa waɗani sukaɓe ummatore ekkintinoje dow fi golle deme
Aissa nani ko elaji Salifu Alassane Djimaraw ardiɗo suudu hawjino filla demal nder région tawa on fammini bandimin Adama Idrissa ko firta ɗengal fulfulde
to mon won nantaron
ko tugader pottal gal ni woni sukaɓe ummatore nanggane no kawre kokke andal ɓe kokke ceede puɗɗorde lumako ummatore jehoɓe leyɗe jananɗe gan tefowa keɓa ko watta nder wuuroji mabɓe gam joɗo wuuro kani no waɗa nokkuje capanɗe tati komin gonminon gollida nokkure wode fuɗo no waɗa sukaɓe ummatore capanɗe ɗiɗi e ɗiɗo to ndeni ɓe kokkama andal ɓe kokkama ceede puɗɗorde lumaku to ɓe jotto wuuro nnoaa
hura
Aisa jonka sainata e yewtere meden pindinon ko alal o denda ni o wita kana Ibrahim Abdu suka ummatore jon kampani mo leedi do so gondo no wada golle do fi demale nani ko bandi min nana hadiza samodo so waddi firta dengal fulfulde
Ibrahim Abdu suka ummatore non godudo duubi chapande tati e jenay imo wodi nokku to demal ko hore makko nani ko ofantini
après avoir fini
mi timmini jandeji an ngartumuru jodi mi gollal fuwala den non ke bomi service mo region kajuri fele demal e kintinol godo hikka won duubi didi mi golla golle den du konna wakati lewru sumay kam sonni ko to paste kuji ujune e kemi joy
500 fruits de passec
barke sigila makko o dermun o won imo heba ko firti muraduji makko Ibrahim no wodi gokka wadugo nokku to gortode birete
Dieu merci.
Yettore Allah golla ngomdon gal enda min hunta hajejam fu e maggal. Jonkay no daga ngadam yaade ummator ni woni be pamana demal mun non ko wodi tino sanne e nafaka. Sigina mo ngadum mi woni min ka do fi demal tan e birdi poli. Mi le kerme haba bikko jawle ko to yina tati kanon woni mi wala bawde majum en sabi hitande fu ko kemmi e le tino ngon kanyum woni ko ngadam mi sigila yonto.
Investisseur pour l'année prochaine.
Sigila o mo suka ummatore wadi wandira e ciodop e makko no manamo sanne
mo je si
en ciodo no enda e makko kulle de watto den enda mi yar mi ko mi sonna mi yehi bi yowi kaliongol e hore mu taw mi gol kaliol no wawi jogade doso fu para kulle ko hebte mudum ko gollo dum enda to tinnege fa wodi daade dubi tati o heban ko wono milo dum enda
tous ces pourcentages
tiede de company makko o wattata der hitani no wada million yigi tati yaade nay no o haliri mo wodi sadarma der golle demal gal o woni umo wada
Nani ko Habibu Garba waddi do mu Sumana Amadou firte dengal fulfulde
Hande won timmode lotol bal ko rewbe dum watta to weteni Stade de Wembley London no hawrandu kondani hakkule Angleterre laati de kanyon ko itti Suède atalata jabbido noga e jeegol lewru juillet ndu be jambe porto e Allemagne kay wurtim France alar bare noga e jeddi lewru juillet ndu endam ar filal balu ko fadde juri ko wite volleyball Côte d'Ivoire kandu konnan don wada urdo ko led Afrique yude tati yade sappo lewru uttundu hawran e fa hande du gadol volleyball on ko leede gonde yannaangi Afrique dundu konnan dartnani wadobe volleyball rewbe e worbe fu fatta ka to wite parler de sport Trècheville Tendang Abidjan Tiagal Côte d'Ivoire e hore mudum no tawa faware jondu kono leydi Nigeria leydi Mali leydi Niger leydi Ghana Liberia Benin kanyo e Burkina Faso ko foto to en
Dawon ta baroji meden hande la sar ala tili ko sukabe umata so don jidi hettinade do mbayi wadde do laaya RTL tati idi joyi